waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday wadamada qaarada Yurub. Madaxweynaha ayaa wareysi uu bixiyey oo hadalahayn badan dhaliyay ku sheegay in ay qaaradda Yurub u dumayso sababo la xiriira siyaasadooda socdaalka awgood, kuwaas oo uu ku tilmaamay siyaasado daciifa. Waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo uu ku sheegay inuu u arko caqabad hortaagan nabadda Ukraine iyo Ruushka. Waxa uu isla markaas su'aal ka keenay dimuqraadiyadda Ukraine. Warbixintan kooban oo uu Sam Dover oo SBS ka tirsanayn oo soo qoray ayaa faahfaahinaysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu yaqaano in aanu sheegidda fikirkiisa ka gabanin ayaa hadda sii fogeeyey khilaafkii awalba u dhexeeyey isaga iyo reer Yurub. Wareysi uu siiyey warbaahinta Politico ayuu ku dooday in ay dalal badan oo Yurub ku yaala hoos u sii dhacayaan sababo uu ku sheegay siyaasado socdaal oo jilicsan awgood.
Most European nations, they're decaying. You know, my roots are in Europe, as you know.
Right.
Wadamada Yurub badankoodu way sii dumayaan. Sidaad ogtahay, anigu Yurub baan ka soo jeedaa, waana necbahay waxa hadda ka dhacaya. Dad bay u ogolaadaan inay iska soo galaan iyagoo aan hubinin. Dib dambe wadamo xoog leh u ahaan maayaan. Aragtidoodana way isbedelaysaa, waayo waxaa soo gelaya dad aragtiyo duwan wata, ayuu yiri. Trump ayaa marar kale ku celiyey dhaleeshii oo hore ugu soo jeediyey Yurub. Tan ayaa timi kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyey istaraatiijiyada cusub ee amniga qaran ee Mareykanka oo lagu adeegsaday hadallo qaran difaac ah kana digaya hoosu dhac xadaaradeed oo ku timaada qaaradda Yurub. Donald Trump oo 79 jir ah, hantidiisana lagu qiyaaso $100 billion, siyaasadiisuna ku dhisnayd hadallo kicin ah oo ku saabsan socdaalka, ayaa siyaasadda socdaalka Yurub la meel dhigay masiibo.
They're coming from prisons of the Congo and many other countries, and for some reason they want to be politically correct.
Soo galootada Yurub waxay ka imanayaan xabsiyada Congo iyo dalal kale, aanan ay ka baqayaan awgeedna ma ay rabaan inay dadka dib ugu celiyaan wadamadii ay ka yimaadeen, ayuu yiri. Wuxuu tusaale u soo qaatay Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Poland iyo Sweden, kuwaas oo uu ku sheegay inay burburayaan. Wuxuu si gaar ah u beegsaday duqa magaalada London Sadiq Khan oo Muslim ah.
If you take a look at London, you have a mayor named Khan. He's a horrible mayor. He's an incompetent mayor, but he's a horrible, vicious, disgusting mayor.
Fiiri London, waxa ka madaxa ah duq la yiraahdo Khan. Waa duq magaalo oo aad u liita, waa mid aan karti lahayn oo naxariis daran. London waa meel sidii hore ka liidata. Waan jecelahay London, waana necbahay waxa hadda ka dhacaya, ayuu yiri. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa isaguna wareysi af-celin ah oo uu siiyey isla Politico ku sheegay in Trump uu ku mashquulsan yahay weeraro shaqsi ah, balse ay dadka Mareykanku ay ku soo qulqulayaan London, waayo buu yiri magaaladu waxay leedahay madax bannaani iyo qiime ka soo horjeeda tan Mr. Trump. Dantirihii hore ee midooda Yurub u fadhiyey Mareykanka, Shaw Vaila de Almeida, ayaa isaguna u sheegay warbaahinta Channel 4 in hadalladan Trump ay yihiin kuwo xadka dhaafay oo aan la aqbali karin.
I'm very sad to hear these kind of statements. I mean, we understand and we even enjoy the fact that our partners are interested in Europe. But one thing is to be worried or concerned or happy.
Aad baan uga xumahay in aan maqlo hadallo sidan oo kale ah. Waana fahamsannahay oo weliba ku faraxsannahay in asxaabtayadu xiiseynayaan Yurub, laakiin dhinaca kalena waa faragelin toos ah in madaxdayada la eedeeyo oo la caayo oo la taageero xisbiyo xag jira oo qaarkood dimuqraadiyadda ka soo horjeedaana waxay ahayd mid laga gaabsan karayay, ayuu yiri. Hadallada Trump ayaa yimi hal maalin un kadib markii hoggaamiyeyaasha Ingiriiska, Faransiiska iyo Germany ay London kula kulmeen madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, iyaga oo muujiyey midnimo isla markaana ka shaqeeyey soo jeedin lid ku ah qorshaha maamulka Trump ee uu ku doonayo in lagu dhameeyo dagaalka Ukraine. Trump waxa uu ku dooday in dadaalada hoggaamiyeyaasha Yurub aysan waxba soo kordhinin.
They talk but they don't produce. And the war just keeps going on and on. I mean, 4 years now it's been going on, long before I got
here. Way hadlan on, laakin wax ma soo saaraan. Dagaalkiina 4 sanadood buu socdaa hadda. Hata ka hore intii aan aniga lay dooran buu socday ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale dib u bilaabay dhaleecayntiisi Mr. Zelensky waa madaxweynaha Ukraine, isaga oo Politico u sheegay in iyadoo wali dagaalku ka socday Ukraine ay haddana tahay inay qabtaan doorasho, isagoo su'aalna ka keenay dimuqraadiyadda Ukraine.
I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, you know, should have that choice. And maybe Zelensky.
Waxaan u maleynayaa inay hadda tahay waqti muhiim ah oo doorasho la qabto. Dagaal bay ku marmarsoonayaan si aanay doorashada u qabanin, laakiin waxay ila tahay in ikhtiyaarka la siiyo dadka Ukraine waaba laga yaabaa inuu Zelensky guuleystee. Dabcan ma ogi cidda guuleysan doonta. Dimuqraadiyad bay ka hadlaan, laakiin waxay gaari kartaa meel aanay dimuqraadiyadba ahayn, ayuu yiri. Doorashooyinkii Ukraine ee ahayd in la qabto bishii Maarso 2024 ayaa horey dib loogu dhigay kadib markii la soo rogay xaalad dagaal weerarkii Ruushka kadib ee ahaa February 2022. Zelensky ayaa dhinaciisa ka sheegay inuusan cabsi ka qabin doorasho, balse caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan ay yihiin kuwa farsamo maadaama uu Ruushku haysto qaybo ka mid ah Ukraine.
Скажу відверто, що до виборів я готовий.
I will say frankly that I'm ready for elections. If there's a question that we're clinging to power or I am personally.
Waxa iga dhab ah inaan diyaar u ahay doorasho in lagu eedeeyo inaan ku dhiganahay awooda iyadoo aanu dagaalku dhamaanin waa mid aan ku saleysan xaqiiqo, ayuu yiri. Waraysiga Trump waxa uu sii kala fogeeyay isaga iyo xulafada Maraykanka ee dibadda. Pop Lyoga 14-aad ayaa isaguna sheegay inuu hadallada Trump u arko inay yihiin kuwo lagu doonayo in lagu jebiyo isbahaysigii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyay Maraykanka iyo Yurub.
Parts of it that I have seen make a huge change in what was for many, many years a true alliance between Europe and the United States.
Hadalka inta aan ka maqlay waxa uu muujinayaa isbeddel weyn oo ku imanaya xiriirkii isbahaysi ee sanado badan ka dhexeeyay Yurub iyo Mareykanka. Waxa ay u muuqdaan kuwa doonaya inay kala furfuraan. Waxa aanu arko isbahaysi hadda iyo aayaha dambaba muhiim ah, ayuu yiri. Warbixintii uu Sam Dovo SBS ka tirsanay noo soo diyaariyay intaasay ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.